Karibuni kwa midaya ya 420, kurudishia mwili ya sante na kumedi. Kama hauna yako basi pigia pedi, juziki wa kazi na wakampaka weekendi. Karibuni kwa midaya ya 420, kurudishia mwili ya sante na kumedi. Kama hauna yako basi pigia pedi, juziki wa kazi na wakampaka weekendi.
Mama pitishia baba, polisi pitishia raya, Waitito pitishia Sonko, everybody legalize.
Pale, 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 umewaka tire,
tire,
wekutana nare,
ayawa,
hapa ni ngelo tunara, na wale,
wale, wale,
wamechanganya na ngale,
ngale,
wakapigie mbe. Ya 420, kurudishia mwili ya sante na kumedi. Kama hauna yako basi pigia pedi, juziki wa kazi na wakampaka wikendi. Karibuni kwa midaya ya 420, kurudishia mwili ya sante na kumedi. Kama hauna yako basi pigia pedi, juziki wa kazi na wakampaka wikendi.
Na hisi niko kanisani, Kanyari pitishia nganga, chuzi na waka hadharani, everybody legalize.
Pale, so generation iko ndane, vibe imekubale, hapa ni ngwelo tunara.
Time you pull up, everybody goes crazy. Shida siyo mula, so nasema watu wapewe. Washa kitu moto, hapa kwanze towe. Ay, wanga very bad, mini peleka heaven, far and back, from the garden of Eden. The ingredients, mama yako bishop ending. So kila ngoma sasa wana imba kama ande.